emsebenzini ode to the fat black Nubian queens of Africa's ghettos ingulube zomjondolo eziphila ama-shift nakamadala ejudeni gunmen akunakheva egqoka ikhavela ikheva zigqoka iphinifa netshali zithwela abazukulu emqolo zine-stress segrosa aziphatha amaklama iyikleva aziphatha amadamu namawepha namanepkini azinkawuzi azibishaya iyishoshovi zomjondolo zimayezise ngesinefu nekhankeli azidle ukotini ukotini awudliwe emjondojondo ukotini uthunga ibhrukweni kasikhokha ukuthi angahlekwe eklasini ahlekwe nasesikoleni unkulunkulu wezulu elimdaka gcina le kleva zama-heavyweight ngamaduku namabheret ezigcwala amafrancito amasiyayo aziye emakheshini ze-olimpia mampela ze-olimpia sishebo nekhandlela mamela